kane radikirivu nyo olw'abazadde abatafuddeyo ku zadde lyabwe ne beesulirayo ogwannaggamba kumpisa nga abaana babalekedde ensi ebagunjule. Cathedral Administrator wa Lutikke e Lubaga, Reverend Father Achilles Mayanja, abadde mu nsisinkano n'abamu ku baana abali mu kusomesebwa eddiini yaabwe bw'abasanze ng'abaana abamu balina eggume eriyitiridde kyokka nga n'abalala tebalina ssaala gye bamanyi. Father Mayanja agambye nti singa abaana bano batambulira mu mbeera bw'eti, ekereziya ebeera neeraliikirivu nnyo ng'eri mu kutya mu biseera eby'omu maaso ejja kuba nzibu nnyo. Father Mayanja era alabudde abazadde nti singa bava mu nsi ne baleka abaana bano mu mbeera bw'eti, tewali muntu asobola kubawanirira wadde okubayambako okubanunula mu mbeera zaabwe okuggyako ensi okubagunjuza obukambwe.
Nange mulekera okugayalirira abaana. Abaana mbalaba wano bangi n'ababakristu baffe abamu. Ngulabe engeri gye babalisa ebisaawo, abaana bamala gaisaisa nga bwe baagala, babasaddemu ebiisaisa. Naye munnange njagala okukulabula. Abamerika abalina olugero olugamba nti garbage in, garbage out. Ekiva ky'ebisaaniiko osulamu ebisaaniiko era ojja mu bisaaniiko. So nno kye muteeka mu baana bammwe era kye bajja okubeera nga bakuze, weegendereze omwana wo kikyalibeera nga wava mu nsi muno. Omuteeka mu kati era kyajja okubeera. Bw'ona omuteeka mu bisaaniiko era agenda kubeera bisaaniiko. Bw'ona omuteeka mu mpisa ennungi era ajja kubeera wa mpisa nnungi. Awo nno nsaba abazadde tuteekeyo nnyo essira ery'amaanyi ku ngeri gye tukunjulamu abaana baffe n'okubataasa kugayisayisa agatagenda kubayamba kuba emiggo nga bakuze ate nga bakubamu abazadde okusinziira ku kye mubataddemu ate n'ensi jyabba kuba emiggo nga mulaba.